baba baby. Yajeni tu nilibata zamba za kale nshainyeka
sana.
Yajeni tu mininjoy huko zamani shaumiswa
sana.
Yajeni tu nilibata zamba za kale nshainyeka
sana.
Yajeni tu mininjoy huko zamani shaumiswa.
Maisha mafupi pipi, ukikunja kunja sura utazeeka. Usikunje kunje sura utazeeka. Usibane bane sana utazikwa nalo. Enjoy, life is too short. Eti baby wangu wanivuruge ubongo. Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kweli. We, be a time.
Asikwambie mtu tutu, be a time. Bia, bia, mitungi, be a time.
Aye, be a time.
Asikwambie mtu tutu, be a time. Bia, bia, mitungi, be a time.
Aye.
Pombe yangu nauliza, eti nani kamwaga pombe yangu nauliza, jamani nani kamwaga pombe yangu nauliza, eti nani kamwaga pombe yangu nauliza. Mishalewa nikocha kali shalewa,
mishalewa
mishalewa nyaka nyaka shalewa,
mishalewa
mishalewa sijelewi shalewa,
mishalewa
mishalewa hapa mtazima shalewa,
mishalewa.
Eti baby wangu wanivuruge ubongo. Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kweli. We, be a time.
Asikwambie mtu tutu, be a time. Bia, bia, mitungi, be a time.
Aye, be a time.
Asikwambie mtu tutu, be a time. Bia, bia, mitungi, be a time.
Aye.
From madnaja.com.